wangapi yamewadhibu. Kwenye penzi nimekuwa mataranta, ya mapenzi sina, yeah. Kwenye penzi ninagiza samata, ninafungwa yote. No. Ndege wanapepe, watoto wanabembe. Sibuse mimi na wewe.
Sisheni kosha, we unajua na muomba Mungu. Timbila kocha, kila tuwa wendo chachangu. Sina kitu sina do, wendo mami mami lo. Sina kitu kilio, ukendoka mami lo. Santa fanya nini, chwe penzi lako. Umeshika mpini, pini, nyone mwenzako.
Sina kitu matonya, wendo wangu. She's my sweet, she's my queen.
Mbamba be.
Sina kitu matonya, wendo wangu.
Mbamba be.
She's my sweet, she's my queen.
Mbamba be.
Ayo Saj!
Aya mapenzi ni matamu nikikuna dudu yu. Iwe chini yu, utamu zidi kuwa yu. Nisijifanye amishipuri, wakati shaloka ni karoho yu.
Chekecha na mimi niweke mambo. Mapenzi haya na gamgambo.
Mambo
haya mambo. Nipe usichoke.
Mambo
wendo wangu. Wengine
vingi
kama nyota yangaze na pendo la dhati. Nipatie wapi? Nimesha tulia na upendo wa dhati. Nikwambie mami. Yani moyo umetulia kwako. Kipendaro
nyama mbichi na ipatia kwako.
Sina kitu matonya, wendo wangu.
Mbabe.
She's my sweet, she's my queen.
Mbabe.
Sina kitu matonya, wendo wangu.
Mbabe.
She's my sweet, she's my queen.